Sì.
Mofia.
Mofia.
Sì, Mofia. Signore.
Bacala.
Bacala.
Heddea.
Heddea.
Heddea. Not too much.
Najua.
Addo.
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 Natsaka nini.
Tsaka.
Yua. 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 Tsaka.
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 Na kama mvua inapiga kelele, kuna pepo wingi, ngova.
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 Si kama sauti ya na matika.
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 Yani matika ni maka.
Maka.
Kama hivyo inyavu.
Hii sasa tuko kwenye matika.
Tuko kwenye maka sasa.
Ndiyo matika.
Ndiyo matika.
Hey, Garisa.
Matika.
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 Matika. Matika.
Matika.
Matika. Yani mwaka.
Gine.
Gine.
Matika.
Sisi nasi mbali.
Na leo?
Basi.
Garisa.
Basi. Garisa. Leo?
Adokwa.
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 Kesho?
Himane.
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 Jana?
Himaneso.
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 Namubanda.
Nata, ne, kota, ta, otto, na, vasi.
Namuitu. Muitu.
Naba.
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 Kwa nini ulicheka? Do we need to hear water again? No. Upepo.
Jofume.
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 I should look at Jofume.
Skip that here. Tano.
Tano.
Dawate.
Dawate.
Dawate. How do you?
Haraku washano.
Tawate. Siomeshni
fundish.
Tano.
Ah, tano. Tano.
Dawate.
Okay.
Naanza
kwa moja.
Moja?
Moja.
Ewe.
Watukwe.
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 Watu
kuk
ale narako ni mahuni.
Okay, mbili.
Lima.
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 Tatu.
Kava.
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 Ne.
Saala.
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 Natano.
Dawate.
Dawate.
Okota, dawate.
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 Na sehemu za mahindi, sehemu za mahindi kama hii, buete.
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 Okay.
I think over. I need to look up it.
Mkoma.
Awake.
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 You can hear the pharyngeal thing in there.
Namnazi.
Nadite.
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 Na mahindi imeshakauka. Imeshakauka.
Imekauka.
Imekauka.
Mahindi kisha kuwa kukauka.
Buru.
Buru kabu.
Buru kabu.
Buru kabu.
Oh, that's just what an adjective.
Did you get different words?
No, Buru isn't Buru.
Buru. Buru is just.
I'm not sure. But Tena?
Buru.
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 Okay. Nós temos um Hindi. Vere, vere.
Vere, vere.
Vere, vere.
Vere, vere. Semo ele puete. Mas em vere, vere.
Se cortou ele nem punga.
Mbere were. Mbere were.
Mbere were.
Mbere were.
Mbere were.
Mbere were.
Mbere were.
Wele.
Hi matunda yas ya sitinke. Ale.
Sitinke. Sitinke.
Sitinke.
Sitinke.
Sitinke.
Sitinke.
Sitinke.
Sitinke.
Na tundalake.
Taadi.
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 Manyasi.
Tami.
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 Na ndago.
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 Ni manyasi.
Sawa
sawa.
Sawa
sawa.
Majani.
Chavu.
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 Mayani.
Anataka. Chavu. Piga kura. Kafahi. Tamatashiaki ya kwanza ni bora. Mate ya
kwanza ni.
Say it twice.
Chavu. Chavu.
Sawa sawa.
Sawa sawa.
He ya mwisho. The last one.
It was, we actually go.
Nós temos a Mahindi Gakane. Gakane.
Gakane.
Gakane.
Gakane.
Gakane.
Gakane.
Gakane.
Na Mahindi. Mahindi. Ntete.
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 Is that okay?
Yes.
Na sehemu mwingine buete buete
buete
buete
buete
buete
buete
buete.
Na aina ya mmea yenye miiba mkunadite
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 mkunadite.
Na aina ya majani guisa
guisa.
Goesa.
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 Kakamba.
So not that one.
Na ainia nti tamate. Tamate. Tamate.
Sameta.
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 Kwa Kiswahili sameta.
Kwa Kiswahili ni mpingo.
Bigo.
Mpingo.
Mpingo.